the beat.
It's okay. It's your boy, with Dollar. Afranda ni basanko.
Hey, Jimbo, ni kukala ulimba, ulimba chape. Bando pasiko, kulipe onkari. Hey, Jimbo, ni kukala ulimba, ulimba chape. Bando pasiko, kulipe onkari.
Alors la Swift Mouetwa.